ari mwiza amazi yawe ari urubogobogo umukumbi mwiza wakunyweragaho ugashira inyota ukabyibuha Manwa nijoro ngo waranduye Seti na kera wari mwiza Amazi yawe ari urubogobogo Umukumbi mwiza wakunyweragaho Ugashira inyota ukabyibuha Kwa manwa nijoro ngo waranduye Aya mariba suku yahoze
Yazize abashumba babi
Bayarwaniye ngo bamwe ngo abandi ngo Bashumba mwembe murapfiki ko mutonga na manwa nijoro mwirengagije umuhamagaro Gaho rero nimurekeraho Niri umurimo aracyariho Yarawutangije azawusohoza Shavura Irumuri moni akuretse Akuboneye irindiriba Izina ryaryo ni Rehoboti Yeah.